This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni, molweni kwa kona baphulaphuli baka Radio 7 to 9 a.m. Cape Pulpit nguvelile kambenene lona othetha nani ndiyabulela ke ngokubani thatha ixesha nasijoina ngayo lenjikalanga ukuze sithethe ngelizwi phambi kokuba ke silale mphulaphuli namhlanje ke sabe sithetha ngeyo ke the last part of our two part series ukholo olunenkani step on faith sijonga ke sithetha okanye sijonga sibhekiselele phaya kuyo ke lona elinenekazi beline thombe legazi okanye the woman with the issue of blood sijongeke and we are studying her faith sijonga ukholo lwakhe nokuba ngabana ukholo lwakhe olwenza ukuba athathe futhi ayifumane le nto ayifunayo nangona ezinye izihlwele zazikhona nangona uYesu wayengahambelanga kuye kodwa uYesu ebekhona ngoba ke sijonga loo nto sijonga uba wenze njani zintoni ezithe zenzeka zintoni athe wazibeka wenza ukuba makuthi le nto yena ayifunayo ayifumane noba abanye abayifumani kodwa yena uyayifumana. So injongo ke mphulaphuli kukufundisa uba ngabana xa ukholwa awudingi lizwi, awudingi confirmation, awudingi prophecy, awudingi anything ezawuza ikuxelela uba ngoku lixesha. When you want something, umthembile uThixo uba ngabana uzokuprovider. Take the step of faith and you will see. Iproblem enkulu esinayo kuba ngabana amakholwa have become lazy. Abafuna ukwenza nto, bafuna ubhaqa icephe lingene emlonyeni, bengakhange bona bathatha amanyathelo okwenza le nto bayifunayo. Kufana obufuna umsebenzi, uthi uba ngowam umsebenzi bazandifonela without even ukuba ndiyofaka iCV. Bobuvila obo, ethi iBhayibhile xa ithetha phaya kulaa ncwadi yazo ke iProverbs, ithi uvila lifa indlala, uhlala endlini indlala iyakwanda ngawe ngoba ke unobuvila. Emphulaphuli ke masibuyele kapha kwezibhalo ke sithetha ngazo phambi ngoba ke sityatyadule mhlawumbi masithandaze vala amehlo ke mphulaphuli apho usiphulaphule khona kodwa ubusemotweni ungawavala amehlo uqhubeke uqhuba ingakumbi kubuya qhuba ke ungawavala amehlo ngaphandleni kokuba uthe wamisela ecaleni kwendlela masithandaze ke bawethu onamandlonke kumkano philayo Yehova ngawolo mzuzu sikunikeza udumo uzuko imbeko unguthixo wena ngaphandle kwakho akukho wumbi akekho omnye uthixo nguwe kuphela uthixo inyaniso. Our Father and our God, we worship you, we give you praise, we give you glory and honor. Be glorified and be thou exalted this evening, Father. Lord, in Jesus' mighty name siyakuthandaza ke bawo ukuba kumakhaya ngamakhaya ufikelele uphathe intliziyo uphilise abo bagulayo. Our Father and our God, vula amasango kwabadinga amasango evuliwe. Thixo wethu namandlonke, inhliziyo maziphile. Bawo wethu namandlonke kwabanhliziyo zaphukileyo. Our Father and our God, siyathandaza ke bawo, siyakuthandaza Thixo wethu namandlonke. Wavula amasango kungabikho bantu okanye baphulaphuli abalala bengadlanga. Thixo wethu namandlonke, you are the great provider. We pray that you will provide, Father. Lord, in Jesus' mighty name, umkhulu wena kakhulu futhi akunqatyelwa nganto Thixo wethu namandlonke. Sikubonile usondla umntwana wakho futhi umenza ondliwe ngamaxhalanga. Our Father and our God, udumo uzuko nembeko kuwe ke bawethu. Sithe Nkosi mzali, siyakubabaza ubuhle bakho, siyakubabaza udumo nozuko. Lord, in Jesus' mighty name, Amen. Mphulaphuli ke siyaqhubeka ke sithetha ngalo olukholo olunenkani. Masijonge ke sijonge phaya kulayana incwadi besifundile kaMarko isahluko sesihlanu sawuqala ke phaya kuverse 27 besiphele kuye kuleve kuphele sawuqala phaya kuverse 27. Now xa sifunda phaya kuverse 27 ithi ke when she heard about Jesus she came up behind him in the crowd and touched his cloak because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately, her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Now, into enzekayo apha uYesu akathanga kuye ndiyakuphilisa, that's number one. Futhi uYesu akathanga kuye izanondiba izondibamba uba ufuna uphila. Number two. Ukholo lwenza umntu abe ne-initiatives azithathayo okanye abe namanyathelo awathathayo engakhange athunywe. Loo nto leyo ibonakalisa ukholo. Engakhange athunywe, abe namanyathelo awathathayo. Now, masijonge mhlambi nje umzekelwana, sijonge uAbraham. UAbraham apha ubona amadoda amathathu, ubona uThixo ehamba. Now, immediately uyamrecognize abe futhi selungisa ukutya athi makaze ahlale amcele ukuba makahlale phansi komthi amphathele amanzi ahlambe inyawo amlungiselele ukutya. Now xa esenza lento obe recognize futhi andifuna ke kuya kakhulu ke apho but urecognize and the honoring etc etc but ubize attention njengoba ibizi attention eyibizela kuye ebenesithembiso esize kuye. Now ithi ke loo nto ebeneminyaka ke ngoku Abraham 800 umkakhe na 90 years wabe sebesefumana ke ngoku ilizwi lisithi ngeli xesha lonyakuzayo uzabe unomntwana uSara uzawube nesa. USara angakholelwa but Abraham wakholwa yena. Now into endifuna ukuyicala okanye ukuyibalula kuwe kuba ngabana number one ilizwi abalifumanayo uba kulo nyakuzayo ngeli xesha bazawube benomntwana was not enough. Kunesenzo esenza kubekho umntwana ekwaye kwanyanzele kuze bawusenze ukuze kuzoba khona umntwana. Now without ukuse umntwana bengazisuka bekhona nje ukholo kukuvilizwi wenze uthakanye uthathe ke ngoku amanyathelo kwenzela lizwi ukuba mali manifest apha ebomini bakho. Ukholo khumbula according to uRomans 10 verse 17 ukholo luza ngokuva nokuva ilizwi likaThixo. So awuzulufumana ukholo ungalivanga ilizwi. Like for instance, njengangoku bandithetha ngoku ndishumayela ndikuxelela ngelizwi, ukholo luyangena phaa kuwe, luyeza phaa kuwe, uyalifumana ukholo. Now uva ntoni ilizwi likaThixo? Now ndifuna uba calucalula ke iinto ezimbalwa ezenziwe leli nenekazi. Number one, uYesu akathanga izondibamba ndizobanjwa ubufuna uphila. Makuzobanjwa imqukumbela wengubo yami. Yena uthe kuye, ukuba nje ndithenda chukumisa umqukumbelo wengubo yakhe ndizophila. Uthathe isigqibo yena, meaning bekungekho rules that were set ukuba ngabana if you touch the hem of Jesus' garment you get healed. No, there were no rules. Bekungekho miqathango yoba yenza kanjalo. Yena udecidile kuye ukuba yena into aza kuyenza ukuze aphile yile. Now yena bezazi uba unesigulo anaso udinga ukuphila. Now kwisidingo sakhe anaso nokudinga kwakhe ukuphila wathatha isigqibo sokuba into aza kuyenza ukuba acudise ade afike kuYesu abambe ingubo yakhe. Ngoba uba uthe wayibamba uzophila. Now uYesu akathanga ukubamba ingubo yami uzophila, nguye yena otshoyo. Nguye owenze the initiative, nguye otate is step to ensure ukubangabanu ya pil. Na ukholo ke alugadi ukuba kube nemiqathango oyinikezwayo ukuba uzothi uze kwenzeke lento oyifunayo wenze kanje. Ukholo lu full of initiatives uba wena lukwenza wena ube creative wenze ezakho kanye uthathe awakho amanyathelo. Uthathe zakho steps to ensure uba lento oyidinga uyenzeka. Kufana nobangabana uqomba udinga masenze umzekelo again ngempiliso udinga impiliso ngoku let's say for example awukwazi phakama udinga uphila ngoku phakame usuke kulonto kulobhedo kuyo uthi uYesu kwindoda ebeneminyaka 837 inga igula idinga umuntu wokufaka kwipool uthi kuyo thatha ukhuko lwakho uhambe. Now, ukuthetha kwakhe lo mazwi, number one, akathi ndiyakuphilisa, akathi uthetha kukulwa kuhamba uphilile. Now, ujonga wena, wenza initiative yakho, ujonga uYesu uphilise kanjani, zinto nebezithetha. And then, udecide wena uba, la mazwi ebe wathetha, ndiyawathatha, ndiwathathela mna. Kona, okay, uthi uYesu. And then ke ngokuthatha lizwi, but this is what Jesus is saying kum. Then you take steps based on that. Lona wasekhini akadinganga instruction uba yenza kanje, kodwa ebelazi lizwi besazi ba uYesu khona uvile buYesu uyaphilisa. Now ke ngoku number one, one of the things azenzile kuba wophule mithetho migaqo ibikhona. Ibikhona imigaqo. Yokuba ngabana kavumelekanga phakathi kwabantu. Ibingokuba ngabana ubuya qonda and also naxa sijonga amaxesha uYesu beloko exhagwe ngamadoda yenye izinto ofuna sisicingileleyo ebeloko exhagwe ngamadoda kuthi naxa kubalwa amadoda kuthi uba kuthiwa udlise okanye unike ukutya amadoda angamawaka amahlano kuthwe kungabalwanga abasekhini kunye nabantwana kodwa kubalwa amadodo na ixelela lonto bangabana uYesu beloko exhagwe ngamadoda and ngamadoda beloko ebalwa kakhulu okanye erecognizewa kakhulu more than abanye. Now ke ngoku lento enifuna ukubonisayo ithethe ukuthi lento ebezinyala ecudisa phakathi kwamadoda ithi bekungekho lula if you look at it. Mhlamba abanye bebemane bemshawuta, bemthuka, bemgxotha, bembebhetha, but yena ngoba uzixelela uba into edingekayo ukuze ndiphile kukubamba umqukumbelo wengubo yakhe. Now, ukwenza eso sigqibo kwakhe, nguye osenzileyo, yena ngokwakhe, uYesu akathethanga nto, uYesu akadlalanga ndima, inye indima edlalwa nguYesu kuba uYesu ukhona. UYesu uyombetha ingubo yakhe isinxibo zakho uzinxibile yena uthatha idecision yoba mna yam impiliso ndizoyifumana ngokubamba umqukumbelo wengubo yakhe and then we see wacudisa wayofika wawubamba umqukumbelo wengubo as a result waphila. Now i-step on faith ngale nto sithi ke lukholo olunenkani lukholo lungakhathaliyo ukuba miqathango mini na endivimbayo ukuba le nto ndiyifunayo ndingayifumani andizuhamba ngayo lo miqathango ndiyayibona ikhona ndiyazibona zonke i-obstacles zoba ngabana ndingangaphili ndiyazibona zonke i-obstacles zoba ndingangawufumani umsebenzi ndiyazibona zonke i-obstacles zoba ubomi bam bungangatshintshi kule ndawo bukuyo but ndiyamkhola uThixo therefore zithi steps endiza kuzithatha then ke ngokube sothatha lawo manyathelo to ensure umzekelo ngathi so ukhulile iminyaka ehambile for ba ungaye esikolweni ukuze ukwazi utshintsha ubomi bakho ukuze uzokwazi uphangela imisebenzi nobhetele udecide wena banamhlanje lo nyaka uzayo ndiyaqala ndibuyela esikolweni noba ngabana ndineminyaka engamashumi amane na ndizobuyela esikolweni ukuze nditshintshe into abantwana bam babo bakuyafundwa ukuze nditshintshe into imeko yalapha endlini ikwazi utshintsha ndikwazi ufumana umsebenzi ozondibhatala bhetele. Ndike ndabona umzekelo abantu abasebenza ezigarage befunda abanye beba ngamagqwetha befunda bephi bese esigarage meaning abakhathalanga aba imeko bithini bakhangela ba yinto endizoyenza noba imali bebezihola bezingakwazi ukubabhatalela ithi bathathe inyathelo lokholo. Unyathelo lokholo xa ulithatha ngeke lungabukina ziqhamo. Ingxaki yethu kuba sijonga yintoni na esivimbayo ukuba singabiyiyo lento okanye singabinazo izinto sizifumanayo okanye into simkholelwa ngazo uThixo. Yintoni esivimba ukuba zingenzeki? Nansi ingxaki yethu kuba our focus is not on Jesus but it's in every obstacle that is there before us. Eyona nto ibalulekileyo susama amehlo akho from the obstacle, beka amehlo kuYesu. As long as you are looking at the obstacles, the greater the obstacles become. But as long as ujonge kuYesu, the Bible tells us, ubangabana, let us fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith, not on obstacles, not on challenges, not on problems, not on our sicknesses and diseases, but kuYesu. Onantibalulekileyo kukujonga yena. Ubukhangela uPeter uthi ebizwe nguYesu ukuba yize uhamba phezu kwamanzi. The moment esusa amehlo akhe kuYesu ejonga amaza ubukhulu bawo nomimoya ukubhudla kwayo, waqalisa ukuzika, wakhala wathi, Nkosi ndisindise. Now this is another miracle because lo Yesu omsindisayo etshona emanzini ume kulamanzi atshona kuwo. uYesu memanzini uPeter uyatshona emanzini kodwa uYesu uyamonyula kulamanzi yena Yesu eme kuwo. Kubalulekile uba amehlo akho uwajongise phi na, ingabe uwajongise ezingxakini zakho na noba uwajongisa kuYesu. As long as uwajongise ezingxakini zakho, iingxaki zakho zisezokhula, but the more ujonga kuYesu, the more iingxaki zakho zincipha, the more isignificance ebezinayo iyayiphela. Mphulaphuli, namhlanje ndifuna ukunikeza i-challenge. Intoni nojongene nayo? Intoni le emelene nawe? Intoni ekutyhafisayo? Intoni elwa nawe? Intoni ethi awuzuya ndawo? Intoni ethi awuzuphumelela? Yintoni emelene nawe? Kule nto emelene nawe, mphulaphuli, into endifuna ukuyitsho kuwe kuba ngabana, jonga kuYesu. Jonga kuYesu ube sowusitsho wena apha kuba yintoni ozoyenza ukuze uphume kule nyulu ozibona ukuyo. Ube sowuthatha lawo manyathelo usawugqiba ukutsho. Xa uwathatha, awathathi ngoba uthembe wena, uwathatha ngoba uthembe uYesu. Yena ophilayo, yena onako, wena lo yena oloyisile ingcwaba, yena owoyise konke, yena akungekho nto inako ukumeyisa. Siyabulela ke mphulaphula ubusijoyinile, kodwa phambi koba sivale, ukuba ke uyakholwa, one of the things, first things ozenzayo ke njengekholwa kukuba wenze lo mthandazo emva kwam uthi, Nkosi Yesu, ndiyakholwa, ndilivile ilizwi lakho, intliziyo yamchukumisekile, ukholo lwam luvukile, yiba yinkosi nomsindisi wempilo yam. Ngena ngaphakathi kwam ubuse, lawula intliziyo yam, ingqondo yam, ingcinga zam, umzimba wam, umphefumlo wam, intando yam ndinikeza kuwe egameni likaYesu. Uba ke mphulaphula wenze lo mthandazo, ndikrwece ke phaya kuFacebook Velile Mbenene utsho ukuba ngabana uthandazile futhi uthandaza nam. Unokuba ngabana uyarhala ukuba ngabana ndikhokele ndikubonise uba yeyiphi indlela onoyihamba, nokuba ndikucebise ke xa ungazazi uba ungayokhonza phi ukuba ungayokhonza phi na. Siyabulela ke mphulaphuli, ube nobusuku obuhle kude kube lixesha elizayo. Amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.